DJ Lincoln.
Ni bahati tena na David Wanda. Nasema Yesu wangu
Anani benda leo kuliko jana.
ananipenda leo kuliko jana. Baraka zake hazikwishi, si kama binadamu abadiliki. Ananipenda leo kuliko jana.
Chunga tutado
wanauliza ati ati tuko happy hao tuko haya na sio ya happy hao epi yetu safi sio kama ya farao litoka bye bye tuna Yesu kama kawa
bado ni mapema hatuja anza hata kupika dema uko kwa kiti lakini umehema wale wa taxi leo mkatema
wanasema eti happy bangi uko kona wa super amate hizo sisi joa zitu bambi kuna rasema eh
di mahali kuna Yesu ai ndo mimi najinai di mahali kuna Yesu ai ndo mimi najinai
sana na najinai mimi najinai kwa Yesu kuna raha na furai otherwise ningekuwa happy on the other side kizungusha maisha kimchezo kama
tunajinai utadhani hapa kumebomoka na wale watiaji wamechomoka hawataki njaro zetu za kuokoka shetani yako wapi ametoroka
happy yetu si ya hangover usiku mchana kabambe usisleki we come over kwa Yesu tushadunga kambe
haya
pofu na wale katembea juu ya maji gambi zetu akatupia mbale alishinda kalivare aliponyaga vipofu na wale katembea juu ya maji gambi zetu akatupia mbale alishinda kalivare
zaidi ya panadol sitamo damu yake inaponya mo zaidi ya panadol sitamo nimeponya ndio nacheza leo.
Boy Bamra wapana natulia na mzito mzito wao DJ Lincoln the genius boy
DJ Lincoln the genius boy the baddest around the
town. I'm a fucking man, yeah, no. I'm a son of music, yeah.
Roho yangu uko nayo nayo ukikazwa mina pan nayo nayo unafanya ni
you, oh, yeah.
Okay,
zako neno lako mimi nitawa show na watu wangu wote wangu no 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 ukinituma baba nitago neno lako mimi nitawa show na watu wangu wote wangu no.
Kwa gizami naona in everything that I do. Wacha ni kuombe ni kuwabudu. Kani toka dhambi, kani osha mimi, kani fanya mimi chombo kipya.
Don't let me go.
Follow him on Instagram, Twitter and Facebook at DJ Lincoln Kenya. Where?
Kwa yale yote umenitendea, ndakushukuru bila mikuchoka. Kwa madhena umekuwa theya, kwa mashida mina toka nikiimba.
It's your boy Yanka, me only roll with the kings. DJ Lincoln party thing, the genius boy.
Hey, babo mwenye mazo sana ha. Na shule haja lipo bana ha. Magoti yamepiga sana ha. Utakuja lini baba hey. Na babo mwenye mazo sana ha. Na nyumba haja lipo bana ha. Na kazi imekuwa ngumu ha. Mapato yamekuwa duni ha. Baba shuka ujionyeshe. Imani yao baba urejeshe ha. Hata kama mambo joni tricky ha. Waonyeshe itakuwa fiti. Umefanya maajabu hey. Na siwezi kueleza. Sasa nikiteleza nishikilie
DJ Link or Bandit Team, the genius boy.
EDFD Records.
Yeah, 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 yeah. Kitanda, nalala kwa kibanda Baridi lini malisanga Mbuzi lini tafunanga Ata mavazi zili rarukanga Navaa matambara Na pia chakule nguwa ni blanda Haikupatikana Lakini bwana wa mabwana Hakuna kama bwana wa mabwana Lakini bwana wa mabwana Alibadilisha vitu ni sambamba Lakini bwana wa mabwana Hakuna kama bwana wa mabwana Lakini bwana wa mabwana alibadilisha vitu ni sambamba Ulala wacheni nimbe wacheni nimbe Ulala wacheni nimbe kuwa mwema tu Ulala wacheni nimbe wacheni nimbe Ulala wacheni nimbe amekuwa mwema tu
Ujana magonjwa karibu yani ngoe meno Na walimwengu walinimaliza na maneno oh. Nikakumbuka nilivosoma kwenye neno oh. Ay, ay. Ayubu walipitia juu ya moto Yo. But me no fear no man Never run fire straight ya man Kanisa ndani yangu niko fresh niko sawa niko rada This one for the monster yeah. But me no fear no man Never run fire straight ya man Kanisa ndani yangu niko fresh niko sawa niko rada Yo, yo Hey,
Ooh la la, wacheni nimbe, wacheni nimbe.
Ooh la la,
wacheni nimbe, amekuwa mwema tu.
Ooh la la,
wacheni nimbe, wacheni nimbe.
Ooh la la,
wacheni nimbe, amekuwa mwema tu. Lakini bwana wa mabwana, hakuna kama bwana wa mabwana. Lakini bwana wa mabwana, alibadilisha vitu ni sambamba. Lakini bwana wa
Lazima yende viral, eh Duki dance para kwara now you know, eh Tanzania, Kenya na Congo Jina la Yesu litafika everywhere
Unja mguu,
enda chini makachini Ni Yesu tu, niyo sito na amini Mikono juu, na kombi ya weka juu Eh, jina la Yesu litafika everywhere
Tuna kwara kwara, kwara 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 kwara
Tuna dansi ya Yesu
Tuna kwara kwara, kwara 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 kwara
Hakuna kama Yesu
Tuna kwara kwara, kwara 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 kwara
Ya Yesu na kwara 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 Hakuna kama Yesu
na step on the enemy step on the enemy Oh ati tuna step on the enemy step on the enemy Wanasema gospel ya wajanja Wakristo na mashida wana majanga Shetani tunamzika hii ni matanga Na nguvu ni za Yesu si za waganga Kunja mguu, enda chini mbaka chini Ni Yesu tu, niyo sito na amini Mikono juu, na kombi ya weka juu Hey, jina la Yesu litafika everywhere
Father, cover me with your blood. Any plans of the enemy are banned. From day one, you are me number one. Are you a Mila? Kila kitu naomba kwa kona pata. Nikiomba tena na tena na pata. Are we joking na me, Father? Kwa koni medata.
Niwe Yesu, niwe Yesu, sitaki mwingine. Niwe Yesu, niwe Yesu, sitaki mwingine. In a miyad, Father, God, hear me awesome God. In a miyad, Father, God, hear me awesome God. In a miyad, Father, God, hear me awesome God. In a miyad, Father, God, hear me awesome God. Awesome God, awesome God, awesome God. Awesome God, awesome God, awesome God.
Mezitisa tumboni mama molinikea. Nilipojua kukalia tea Kila time puko na misi itaji fair No, 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 si itaji fair
Father, you always hear
Ina mi heart for the God, you me awesome God. Ina mi heart for the God, you me awesome God.
Nikingoja miujiza kwa magoti nikaomba mabaraka na giza ama nikazi nimefanya hiyo nikaomba nikangoja hiyo wengi wakanisengenya hiyo ile sitefa imani yo fanya ma miracle wacha waone ulinitoa naro kichunga ngombe fanya ma miracle wacha waone ulinitoa naro kichunga ngombe kwa mapenzi yako umetenda baba yangu usinani nao maadui wakisema sema baba yangu usinani nao
wamenuna sasa angalia
baba yangu usinani nao
wamenuna sasa angalia
baba yangu usinani nao
madame mimi nilitawala Yesu wangu ndo ananitawala kama wake miali nichagua Neno lake mimi nalitambua Itwari gino na no babalai Itwari gino na no babalai Itwari gino na no babalai Ayoyoyoyoyo Fanya ma miracle, wacha waone Ulinitoa Narok nikichunga ngombe Fanya ma miracle, wacha waone Ulinitoa Narok nikichunga ngombe Kwa mapenzi yako unatenda Baba yangu usinani nao Na adui wakisema sema Baba yangu usinani nao
Wamenuna sasa angalia
Baba yangu usinani nao
Wamenuna sasa angalia
Baba yangu usinani nao
Ni wangapi niambie walitembea juu ya maji yeah. Ni wangapi niambie panda juu bila ngazi yeah. Ni wangapi niambie kuponya sio kazi amenipa kila kitu wazazi mavazi yeah. Akitembea moyoni akitembea moyoni anabadilisha akitembea moyoni akitembea moyoni anabadilisha eh, eh. So na msifu nao nao na katika nao nao Kiongozi na ngao Ula la 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 Mungu wangu si kidogo Ula la 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 Mungu wangu si kidogo So nitamsifu na si kidogo Nitamuimbia na si kidogo Jina na inua na si kidogo Si kidogo kidogo Tunapenda nguo si kidogo Tunapenda kula si kidogo
hey, okay. Na tunapenda happy si kidogo Ona tunasifu kidogo Hey.
Tunapenda picha si kidogo Tunapenda life si kidogo
Tunajali comments kidogo Lakini ya tujali tukisifu kidogo Lazima ni dishi ni vibe But if you seek you'll find That's not what I'm defined by Nina Yesu always on my mind Worry niliwacha behind Bye Basi katika na mi hey.
Na si kidogo oh.
Umebarikiwa na ni Umebarikiwa na ni
Na si kidogo oh. So na msifu na una Now, now,
hey,
oh, oh,
hey.
So now I'm sifu now, now,
right now.
wa milele.
Oh, yeah.
sasa watasangunia. Umenilinda toka mwanzo niko sasa gia. Nipe new ideas, it's always fagia. Fagia! Semi yongoza njia, nipe move adelisha atasangunia. Umenilinda toka mwanzo niko sasa gia. Nipe new ideas, it's always fagia, fagia.
Baba, akina ndugu na akina dada, alikufa juu ya sisi sote, so usiogope. Kwa mali ni misumari, sumari ndiyo Yesu akaniokoa. Sio kwa mali ni misumari, sumari ndiyo Yesu akaniokoa. Msalaba baba baba alinifia, ona mimi sina woga, ona mimi sina fear. Hata nikiwa kwa Roma, ona baba unanisikia. Shetani akiniona, oma yana kimbia. Aliisha kwa msalaba, aliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba. Alimaliza kwa msalaba, yote aliisha kwa msalaba. Aliisha kwa msalaba, Yesu alimaliza kwa msalaba. Alimaliza kwa msalaba. Najiuliza mimi ni nani, ndio uache utukufu uje unifie. Najiuliza mimi ni nani, ndio uache majukumu nishughulikie. Msalaba ona, vile magonjwa yanapona, mahangaiko yanakoma. Kwa jina la Yesu, sio kwa dola. Sio kwa mali ni misumari, sumari ndiyo Yesu akaniokoa. Sio kwa mali ni misumari, sumari ndiyo Yesu akaniokoa. Yote aliisha kwa msalaba. Aliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba. Alimaliza kwa msalaba. Yote aliisha kwa msalaba. Baraka aliisha kwa msalaba. Yesu alimaliza kwa msalaba.
Fatalism for baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate. Fuate, 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 usinifuate mimi. Usinifuate, fuate, fuate, usinifuate mimi. Nikitoka nikiritani, fuate. Nikipatana na mafans, usinifuate. Na nikitulia kejani, fuate. Na hisi kama niko fine, usinifuate. Nikitoka nikiritani, fuate. Nikipatana na mafans, usinifuate. Na nikitulia kejani, fuate. Na hisi kama niko fine, usinifuate. Wema wako na fadhili zinifuate mimi. Wema wako na fadhili zinifuate mimi. Na baraka zako na rehema zinifuate mimi. Baraka zako na rehema zinifuate mimi. Zinifuate mimi. Zinifuate. Zinifuate mimi. Zinifuate. Shaka. Usinifuate, fuate, fuate, usinifuate mimi. Usinifuate, fuate, fuate, usinifuate mimi. Yes, if you know me, fata, 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 fata. If all that you try, koni fata, me na kata. Enemies, fata, tabu, koda, na waskata. Enemies, fata, tabu, koda, na waskata. Music, look, tana, baraka. Who win my soul, so take was, no, no, taka. Hile, tuna, talk, na, pia, vile, si, tunaka. Hile, tuna, talk, na, pia, vile, si, tunaka.
Wata, uwepo wako, ufikie wale. Wata, baraka zako, oh, usifikie wale. Wata, uwepo wako, usifikie wale. Wacha baraka zako, usifikie wale. Wema wako na fadhili zinifuate mi.
DJ Lincoln Party Ting, the genius boy.
Wema wako na fadhili zinifuate mi.
Na baraka zako,
rumia sa chuma kwa sa kwa kwa.
Use mwe dena.
Wema
wako na fadhili zinifuate mi. Uwe kwa ndudhi ya mabeds, kwa matatu wa mabike, my friend. Sisi zote tuko same. Oh, bila Mungu sisi zote tuko same. Uwe kwa ndudhi ya mabeds, kwa matatu wa mabike, my friend. Sisi zote tuko same. Oh, bila Mungu sisi zote tuko same.
Tuko same. Tuko same. Bila Mungu sisi zote tuko same.
Na piano nga mado. Na wala wana matrilioni na wengine wana maso. Na yote dido. Sometimes yo situation inabo. Lakini mbele ya Mungu sisi sote tuko same. Kama ni mado. Sako ni nwa na piano nga mado. Na wala wana matrilioni na wengine wana maso. Na yote dido. Sometimes yo situation inabo. Lakini mbele ya Mungu sisi sote tuko same.
Tuko same.
Tuko same.
Tuko same.
Mbele ya Mungu sisi sote tuko same.
Tuko same.
Tuko same.
Tuko same.
Mbele ya Mungu sisi sote tuko same. Uwe kwa ndudhi ya mabeds, kwa matatu wa mabike, my friend. Sisi zote tuko same. Oh, I bele ya Mungu sisi zote tuko same. Uwe kwa ndudhi ya mabeds, kwa matatu wa mabike, my friend. Sisi zote tuko same. Oh, I bele ya Mungu sisi zote tuko same. Masonto lipala, poskuito kadunga. Mwara gwa, mwara gwa. Be happy, be happy. Sababu mbele ya Mungu sisi zote tuko same. Masonto lipala, poskuito kadunga. Mwara gwa, mwara gwa. Be happy, be happy. Sababu mbele ya Mungu sisi zote tuko same. Uwe mchanga bado wa mamze. Fadela omade. Najua mbele ya Mungu tuko same. Uwe mchanga bado wa mamze. Fadela omade. Mbele ya Mungu tuko same.
Tuko same.
Tuko same.
Tuko same.
Mbele ya Mungu sisi zote tuko same.
Tuko same.
Tuko same.
Tuko same.
Mbele ya Mungu sisi zote tuko same. Uwe kwa ndudhi ya mabeds, kwa matatu wa mabike, my friends. Sisi zote tuko same.
Let me educate you on this thing, brother. Sit down. We have to bond down every negativity.
see them go wrong.
Psycho on this, and I'm
making porn
this.
DJ Lincoln, party king, the genius boy.
With Jesus on this, nipe tabasam, iguse mara moja na faham, iguse mara moja cause you can, iguse mara moja it's your turn, iguse mara moja ni melan kwamba, east or west bado wendo mamba, least or best bado unani pamba, kama yeast on bread bado unani kanda, on this conquest ya kutoba kanda.
Nimejaribu solo, nimejaribu solo,
give me one time.
Nimejaribu solo, nimejaribu solo,
give me one time.
Nimejaribu solo, nimejaribu solo,
give me one time.
Nimejaribu solo, nimejaribu solo,
give me one touch. Give me one touch,
Jesus.
Give me one touch. Give me one touch,
Jesus.
Give me one touch. Give me one touch,
Jesus.
Itakuwa game changer. In this life jungle kama game ranger. In this life hustles by me mteja. You're my main major, utazi cancel. Utanipa wisdom, utani cancel. Utani ongoza, you're my cancel. Utani tetea, you're my cancel. Drama ziki come through, baba utazi cancel.
Nimejaribu solo, nimejaribu solo.
Give me one time.
Nimejaribu solo, nimejaribu solo.
Give me one time.
Nimejaribu solo, nimejaribu solo.
Give me one touch,
give me
one touch, give me one touch,
Jesus.
Give me one touch, give me one touch,
Jesus.
Give me one touch, give me one touch, one touch.
DJ Lincoln.
Kwenye sisi meri tai, nikona Mungu mimi amenipa fight. Shetani wewe ni liar. Niko strong, niko fam kama die. Mashida hazita nipa pressure. Nitasimama imara hata nikikoso. Ingawa mimi sina pesa, niko na uhai bado nitatesa.
Mikono juu, weka mikono juu. Weka mikono juu, weka mikono juu. Cause I am so happy. Cause I am so happy. Cause I am so happy. Cause I am so. Nisifikiri mashida.
Nina madeni, deni, deni we. Lakini Yesu amilipa yote bado we. Mfuko ni mapeni, peni, deni we. Lakini bado mimi nina amani ye. Mashida hazita nipa pressure. Nitasimama imara hata nikikosa. Ingawa nisina chakula, nikona uhai bado nitatesa.
Mikono juu, weka mikono juu. Weka mikono juu. Weka mikono juu.
Cause I am so happy. Cause I am so happy. Cause I am so happy. Cause I am so.
Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida.
Huzuni nimegideon sema buti. Kunguni misifi mohe makuti eh. Mashida tibiti kafela kuti. Kanilinda misitingi kina sepa chuki. Usingoje nilegeze. Nina psych hype kama genje. Kauna ni feel kuja tuviende. Na dakiri mic na podium ni speak kwa marende. Hey, wanataka kukill joy. Furaha ili yopo na bring noise. Hands up kwa mashida na rejoice. Ni mimi ni bibi 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 boy.
Weka mikono juu. Weka mikono juu. Weka mikono juu.
Cause I am so happy. Cause I am so happy. Cause I am so happy. Cause I am so.
Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida. Nisifikiri mashida.
DJ Lincoln.
Timeless. No one. Round it to pick it up 11. I go.
Kanyaga, 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 kanyaga
Nasema we na Christ man, pige ruti
level. Odi wa mta, huko na dream ya kuwa star. Haiwezi meka umeka, basi ya mka. Focus vile inafa, kanyanga ya utapa.
Hey, wala.
Nima bolisa kuzia boki. If you don't talk, don't eat. And everybody wants a bullet, don't eat.
Kanya, kanya, hey,
kanya gala mika.
Sana I say,
okay, believe,
but you don't have connection, yes,
sister.
Umetamani sana kusle, but you know, who I'm going to
check. It's simple. Samson 19:105. They want this the lamp onto my feet. So I talk what gives and I check the fit. Nina Wanga City Shiki. So Nakanyaka with confidence. Najua all the kissema is so competent. Police are Jacob is the evidence.
Atai kue haduna.
Kanyagala me. Changuo zira loke like a baby. Moji anja bidi we drop this a heavy. Increase we party, increase we raving. Paki uliza, washo increase na jibamba kabisa. Tell them na jigamba kwa Jesus. When we think of Bawa, he has done for me. Daily blessings coming.
Bawa.
So na shukuru niko sawa, so mina vimbada hey. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada
hey. Vimbada, 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 vimbada.
Shoti papa hey. Na ukincheki hapa imetoka pa. Na kauni ya mimi unaweza uliza shosho. Bila lisumbuka kwa soko wala futuka ukoka. Sasi watoto wa sonko sanu huri ya tandugo. So na shukuru niko sawa, so mina vimbada hey. Na mpasifa kama kawa, so mina vimbada
hey. Vimbada, 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 vimbada.
Cause they know say the girl she dey hot like fire fire. Yeah, how they take no? I be the big take no. Bana bana. Hallelujah, yeah, I got the do. Yeah, hallelujah, yeah. That's so she dey scatter the flow, killing the show. Hallelujah, yeah, that only got the do. Yeah, hallelujah, yeah. I see my baby fire fire. I see she fire fire. Cause today that the DJ. For replay. I see my baby fire fire. I say she fire fire. Cause today I'm a DJ. Fire, where is my DJ? Make it put them for replay. I see my baby fire fire. I say she fire fire. Hallelujah, yeah. I got the new yeah. Hallelujah, yeah. That's so she scatter the flow, killing the show. Hallelujah, yeah. That only got the new yeah. Hallelujah, yeah. I see my baby fire fire. I say she fire fire.
I see the hot too. Oh no, I see the hot too.
Auntie, auntie, omo if na dance you go tire tire. Hey, now who send you enter the place with the fire fire? Omo na die you. If na your birthday, share your galang we go manya manya. Hey, she's catching the vibe and I'm catching the feeling. Somebody call the police. Oh, I see the seat. Oh. I don't want to leave, oh. Somebody call the police, oh. I see the seat, oh. I don't want to leave, oh. I
niko na Yesu.
Fresh.
Mambo vipi?
Fresh.
Niko fiti.
Fresh.
Easy.
Fresh.
Juu niko na Yesu.
Fresh.
Freshy.
Fresh.
Freshy.
Fresh.
Freshy.
Fresh.
Juu niko na Yesu.
Fresh.
Freshy.
Fresh.
Freshy.
Fresh.
Freshy.
Fresh.
Juu niko na Yesu. Nimezaliwa tena birthday ni mbili. Uliza Nicodemus sasa fresh. Mi niko na Yesu fresh sasa fresh. Niko sawa kwa Yesu fresh Nikiwa kwa noma nalilia babangu alinitoa kwa noma. Sasa niko fresh kama nagu sasa fresh. Mi niko na Yesu fresh sasa fresh. Niko sawa kwa Yesu fresh, fresh.
Mambo vipi?
Fresh.
Niko fiti?
Fresh.
Easy.
Fresh.
Juu niko na Yesu.
Fresh. Mambo vipi?
Fresh.
Niko fiti?
Fresh.
Easy.
Fresh.
Juu niko na Yesu.
Fresh.
Na feel kama vitu kwa soko
fresh.
Pata ripoti nimelipiwa miso mikopo. Mini beikali nani, mini mekufiwa nani.
Fresh.
Fresh inje ndani, siko gizani nani.
Fresh.
Opi gato niko fresh kamili gato. Opi gato nimedata kasimu na bandu. Sasa fresh. Mini kona Yesu fresh. Sawa kwa Yesu fresh, fresh.
Mambo vipi?
Fresh.
Niko vipi?
Fresh.
Easy.
Fresh.
Niko na Yesu
fresh.
Mambo vipi?
Fresh.
Niko vipi?
Fresh.
DJ Lincoln the Jig, the baddest around this song.
I'm
Yesu ni jaze, Yesu ni jaze, Yesu ni jaze, ni jaze, ni jaze. Kwa roho Yesu ni jaze, Yesu ni jaze, Yesu ni jaze, ni jaze, ni jaze. Kwa roho naishi, kwa mwili wokovu unadidimia. Nijaze na roho, niweze juu kweli na uongo. Naishi kwa mwili, wokovu unadidimia. Nijaze na roho, niweze juu kweli na uongo. Usiniache mie, nisipote nisiangamie. Ili niitwe mwana wako, niishi na nishibe kwa matunda ya
Yesu. Nijaze, Yesu nijaze, Yesu nijaze, nijaze, nijaze. Yesu ni jaze, Yesu ni jaze, ni jaze, ni jaze.
Jesus, would you fill my cup? Let it overflow, let it overflow. Say Jesus, would you fill my cup? Let it overflow.
DJ Lincoln, the genius boy, the baddest around this town.
Follow him on Instagram, Twitter, and Facebook at DJ Lincoln Kenya.
Hosanna, Hosanna, tumsifuni Bwana. Hosanna, Hosanna, tumsifuni Bwana.
Mateso mengi uliye naye ni mshindi pia anakudhamini kwake weka tumaini. Usifuate njia zako, usijanguka kwenye shimo, usije kosa baraka zako, usije jawa na majuto.
Akisema ndio, hakuna wa kumpinga.
maishani mwako muambie akisema ndio ndio kuna wakumpinga akikubariki hakuna wakunyang'anya akikuahidi kwa wakati atimiza anavyokuita ndivyo ulivyo.
Mwambie
hakuna ngumu kwa
Yesu.
Mwambie